zimu wana uko wadala Bete subi so kwe kuma Misana shiru nubededa Mkatika fena kaka umanga Bete sisinka nanga na yomwana Eye nyumi sisange lese yedange Bisela ivyo vya nyuma Wada umuagarwa
Take it down. No can't can't let go.